yamde jeewitere ke mintaji sappo e jooɗon kettini dande studio kalangu kibaruji moɗo e fulfilde commune Omar Hama jangantoon. E nder kibaruji meɗen ni mbiyen ano kawrital pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi ƴami joofol bandiraɓe mumen nangaɓe kasu lebbi muɗum tati ni gam batte Allah e wadde burtaki wadde ɗum woni ƴamɗe e wiide ko ministére hawjinde filla ndenagu nden haala muɗum kan yaare to suudu hawjindu filla cuuɗi sariya. Noni cuɓaki leydi makke gaɗori ki no waɗoyte e nder wakkati mo ɗereji kawjiɗi ɗum woni ɓatakkeji laamoɗe dewtere laamu leydi hokki, amma ni mbiyen cuɓakiji ɗum woni ana ko conseilléɓe ɗum kayno wawi egginoyde yeru no fedde CNDP haali e nder hawride mumen sappo e ɗiɗi lewru juin 2022. Yewtere meɗen pindinon hande o nanan to madame Maimouna Gauche ɗum woni goto pasotoɗo fammini ɗum woni ano jukkugol ngol jennuɗo goɗɗo ma jancuɗo goɗɗo dow cuuɗi habaru ko waɗante. Kori jamirtemo yerno kaliranno mi e nder koye kibaruji meɗen. Noon ni kawrital pelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi ƴami joofol bandiraɓe mumen nangaɓe lebbi muɗum tati ni kam woni haalide mum kayla Michael Zodi Modi Moussa hande subaka ɓe noddi hokkoɓe habaruji gam batte famminde ɓiɓɓe leydi ɓeɗo ni nanga kena kasuna gam caggal mane mbiyen Allah e burtaki gaɗi e nangande soogueji kawjiɗi filla ndenago e ƴamde ko ɗum woni ministére hawjinde filla soogueji nden ɗum woni filla wiɗago ngol yaare to cuuɗi sariya. Kettine nane ko Moussa Thiangari goto tawaɗo nder pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi janguɗo ɗerol ngol ko fammani Rukiatu Abdourahmane.
La libération immédiate et l'arrêt du
yoppugol bandiraɓe amin nangaɓe kañum e accutugol tokkol bandiraɓe amin fa nangaɓe haalide mum kayla Michael Zodi Moudi Moussa e fande ndu ittugol laawol laamu koƴagol dow fi haɗugol himɓe burto dow laabi nonno ndu kondani joofol Samira Sabo e Moustapha Adam mbiyeteɗo Obama e fahande ndu kondam maala Tidiani Ari ƴewtinagol e jogagol fa woɗa dow ko syndicat sarɗoɓe kañum e fedde jingoɓe sariya kaali dow fi moƴƴintingol laabi sariya e leydi ndi endam tefuɗe kirtoɗo mo hoore muɗum hokke haala dow fi ko darto jawdi bonnadi le ministére hawjiri ndenagu leydi nonno ndu konno himɓe fo tawaɓe hen endan itte henne sengo hono lumoɓe tawaɓe hen ɓeydu naare laabi tedduɗi ko wawi hoƴanede
cité par le dit rapport d'inspection.
Filla kawjaki hisinde nimɓe raɓo ñaw coronavirus kamɓe yaadu yeeso sigilaji cuɓaki leydi gaɗoteki ɗum woni kulle ɗiɗi kalaɗe e nder hawride CNDP fedde leydi mawde ha singade gam jooɗa kaalen caka partiji politique wande sappo e ɗiɗi lewru juin 2022. Yerno secrétaire kawjiɗo filla golleji CNDP on wiiri o wi cuɓaki ko hoorejo leydi ɗum no waɗoyte e nder wakkati mo ɗereji kawjiɗi dewtere laamu leydi hokki, an ma ko conseilléɓe ɗum no egginoyte. Kettinenene ko Yahya Garba fammini Moussa Hassan keɓɗo noddude ma e callalol.
Pour la pandémie du COVID-19, il est ressorti
e dow fi coronavirus o endan ni leyɗe kewɗe keeɓi jaalake ñawgu endan Allah e laabi ɗiɓe kooƴi kanon woni hono ɓi ñawgu endan hanta e leyɗe endan sewna tan ɗum yaara golle ɗe yeeso ɗum jogondu ɗum jogorino ko watta ko tawi ɗum heeɓi ɗum hawi ñawgu har filla ko dartcuɓaki ko warto e leydi men Niger ɗo ɗu konnan enen paami ke keeri fo maɓɓama ɗum saabi seeni heɓai yottowade ɓiɓɓe leydi Niger wonɓe leyɗe yaasi fa heɓa windaɓe dow talki ɗi endan laama o hono ni seeni wawata timminde talki ɗi endan lebbi tati fadde goho lewru novembre cuɓaki ko conseilléɓe ɗum endam ndenene ka senin hani so ito ƴewtino ndene wakkati ɗi heeƴi ɗi endam gay heɓa limoa ɓiɓɓe leydi Niger taɓe leyɗe yaasin heɓa ɗu konno gayen talki ɗi endan fa cuɓakiji ɗi fuu keeɓa gaɗa no han wakkati suudu mo unu ɓatakeji laamuɗo leydi men Niger no hollirni endam
ko nimɓe kani pamaduni ɗum woni guɓal partiji e ngala e laamu ɓen fottayi e nde hawride. Pelle kaɓotoɗe waɗoɓe kippitanɗe e nder leyɗe Sahel no ɗon jajina kippitanɗe mumen yaade waɗoyde ɗe leyɗe heɗɗe farte ko ɗum woni misali leydi Benin e Côte d'Ivoire ɗo yaade ko ɓoyoyta. Yerenino commandant orgal soogueji G5 Sahel wiri pelle kaɓotoɗe ɗen no mbawi dillude nder nokko mumen wakkati fuu nde soogeji ɓelli ɗum en. Kanjum waɗdi ko mbiyen général de brigade ɗum woni Mamari Camara o haali e wiide sayni laawol gollido naata caka soogeji leyɗe ɗum tan heɓanta pelle ɓiɓɓe kaɓotooɓe ɓe mosola.
Cela s'explique par la nature même de
goutte. Pelle kaɓotoɓe enɗan noon ni mbaadiji mumen gayi noon golle maɓɓe hoore mumɓe gollirto ɗum gade enɗan nokkuje goɗɗe ɗo kondan seni ɓe ɓillama ndenne se ɓe cankito ɓe paa leyɗe goɗɗe feereji goɗɗon ɓe jaaɓe gaɗa gacceji maɓɓe har ton enɗan. Hano ni jonkay ko hani kam wonno hono sembe kawraɗo kan tan wawi gollude dow majjum e hawtade e fa hande du aadi ɗi dental leyɗe Afrique hooƴi gam wallutudde kañum e kawrol sembeji leyɗen enɗan dow keeri wawi jaltowade pelle gonɗe ɗo haɓoɗe enɗam. Minen kay so min elama min gara min balla to hen noon fo minen mbawi yaade walli toyde saabu minen goodi sigila gollal ngal min jogui ndende festival ele gonɗe G5 Sahel noon mawɓe amin ka en mbawi hollude no hani ɗum
modalité seront toujours définies par nos autorités.
Ternan Fouday Ahmed woni ko waddani min yewtere nde mbiyen ni Allah e kippitande ɗe ɓinɗe bonɗe gonno gaɗa saatu fuu e fa hande ɓiɗɗam bonɗa kungu ɓeyditi rafi keƴara ndenagu nder région Difa Tillaberi e Tawa. Kanjum waddi du e nder hawritere ministériɓe mawde wittinde waɗande nde sappo e ɗiɗi lewru juin duuɓujinaji ɗiɗi e nogayi laabi ndenagu ko lebbi tati ɓeyditama e nder région ji ɗi. Tillaberi ɗum ƴewtanana mbiyen département Walam Ayaru Bankilare Abala Bani Bangu Sayi Torodi Gote Tillaberi e Tera tawadi ɗum ƴewtana département Tassara e Tilia. Mbiyeni ano gomnanti leydi Niger hoƴƴi laawol maɓɓude meruji nayi tawaɗi nder communeuji ɗi région Tillaberi Zender e Tawa commune mo Hamdallayi Ndungu Gamu e Akubunu. Ɗum du caggal wiɗago ngol sarusi kawjiɗo filla ɗum woni kawjaki golle hano meriji ɗin wanno ko waɗi tawi kaku muɗum ɗum doni caggal noon mbiyen nde filla rafi gollol mane kawjoraki no woɗiri meruji ɗi yano e fawari joni ñamɗe ceede e guykaji ko ya heɓale ɗi meruji. Noni fawari joni mbiyen nokku no inditire a comptabilité labo Niger fuɗɗi golle mum asawe bittiɗo sappo e tati lewru juin ɗum do woni ɗiɗaɓere ko ɓe puɗɗa o sigila o ɗum do ni mbiyen no waɗan non hano ko wallititta gomnanti waɗa wiɗagol e durwide e filla jeynari. Mariama Mamadou Djibo ardiɗo nokku ngu nani ko famini bandimin Olivier Asogbavi.
Une personne intègre, c'est quelqu'un qui a une ligne de conduite, qui a
des valeurs. Neɗɗo kiɓɓo kan woni laatiiɗo no woodi ko riwani no anniraaɗo jikkuuji lobbi ɗi daraja wooɗi du yoppitettaako dow ko wonno waɗa. Le leydi men ɗo ko bowɗen ni woni doonyude neɗɗo gaɗo golle bonɗe de en gettata gaɗo golle lobbe ɗen. Tawi du gaɗo golle lobbe settaama hokkaama daraja mum to no waawi gaɗo golle bonɗe yiya ɗum ɗo moƴƴina kanndu faa wooɗa. Huunde noon ko laati no tiiɗi de no waɗo se himɓe siini denne feesi hitaani fuu no heɓe ɓe golle bonɗe sappo no moƴƴina baa ko ɗuuɗeyda nafa neɗɗo du fuu keɗɗo lobbaaku no watta lobbaaku ngun dow no tawaa ɗon.
Ça veut dire que cela va impacter sur toute l'organisation.
CNT no sarusi noon kawjiiɗo nokkuure to ƴiiƴam ittete ɓolum ɗo nder ñamey mbiyen ni kam do haali e wiide ko garol itta ƴiiƴal ngal ɗum soƴƴorake ɓaawo sanne. Yerunino madame Begou Ramatou ardiiɗo sarusi kawjiiɗo filla hokkugol habaru nder noon nokkuure nde haali o wi nde mum do nimɓe ujunaaji tato ko waranno itta ƴiiƴam ɓolum hannde ɓurta nimɓe ujunaaji ɗiɗo ko warto itta ƴiiƴam. Nani ko Begou Ramatou fammini bandimin Rafika Atta.
Allah e ñaw coronavirus jaccere waɗanimen dow hisaabu ko min gaɗano seni en koƴƴi dow lebbi tati denne heɓeno hokkoɓe ƴiiƴam ujunaji tato hanne ɓurta ujunaji ɗiɗi naadego yottotako nun du ɗon du les région ñamayni no mi haali haala mum saabu ɗo wodi hokkoɓe meere darreedu leydi hokkoɓe ɓen fou 86 yaade 85 dow hemre fo hokkantana ni gam himɓe muɓɓe denne ñamay kam feccere hokkoɓe ɓen hokkay ni non ƴiiƴam muɓɓen ɓolum. Jonno dow ko ñawgu naati ɗo ɗum fuu ɗum jotti sanne saabu le ñalowma meɗen keɓa giɗuɓe hokke ƴiiƴam ko watta hemre min mbawa heɓandu ko ɓuuri 86 mbaa denda min kuuɓintano fuda de ko fuɗɗiri ñawgu naatiri nden ɗum ɓuri noon rafi kokkolgol.
biendi nangude nyalande kenga nde wala fu mo nyaw coronavirus woni emu emu ngwari do der leddi meden Niger biendi do nimbe nogayo be cellal balli mu en jewa wala fu gondude nyangu yerno minister hawjinde fille cellal bibbe leddi ali nangude nyalande hande nde tawede der munedi do nimbe ujunaji njoyo e kemen jego e chapande jetato sikabe ne wondi e nyaw ngum nimbe kemen jenayo e chapande jetato kambe nyaw ngu woni emu e nimbe chapande jegom be na wala kamwari mbieni nimbe no gayo e njena yo be chela kambe woni saure e nimbe keme nje tatu e chapande nje tatu e joyo kambe woni konjamditi yerno habar on famenir fajon
he bannirao iku hi umami ya onta milo
ananal habar on nato unu
iri habaru oeno
nyo gungu wani wara himbe dele iasifu ngu yoto ke dagarime
haa iya on hal do coronavirus no
e mana
mena magu yoto ke roto ame aman no wodi ne on wakta hisi imagu
aha hokam edar do majum
loko toro wabe jom e anar kuki shawara do magu neto loto jude mudi ima katara fate laba ne odeno irla nano odja wada ndersu udumu lo ma loto jude maata fate laba de agol liri tekker non kibinaane der buri lota juude maada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum ine o ale memude bisaji de du wartike dole memum bisaji e loto juude modum bo ine nyandu modum fako nyaamo lota yeyre modum to joddo to dum ale natugo der jamaare ustire dille dille
a to ne o anta ko galbiyan kenan
bannirao mila itellal bannu maada imma tellal balli lenyol maada
igonga ma jam onna am uri komai mi yetti beeda daga kuda mi hambatana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
jonka sangarten e yewtere meden pindilon neddo fu wadi hala bonka jancugol ma yennugol goddo do cuudi habaru no jukkete yoba ujunaji hemre yaha milioji didi e ujunaji hemre dum woni ceede moytugol gacce dum duno wattoyte lende sa gomnanti yeruno talki kite leydi Niger wiri to nyaado on nimbe mu en no wawi darade moyta gacce on yeru no goje maymuna gazibo passe to do famine balki samid
ko woni hala gacciante ambe tekaka
se tutta legation ou
kerol ko halete e do ne o kolatani dun sentene e ayibe to ko won dun do misali ne oya le sudu ko kul habaru ya hayenno goddo hano jon der tele na der radio na do kondan kabaru dinete to ko won hala kan en karlak misali ko ko habaruji joddo yen han progrerni aybinam na do konda wi'a keddi kitotobe fu funo jeenaabe no saman no wayno dudde joom kalmo dum fa jama dum to geenar diwa
an ko no som
noy wonno halaka e hore mudum waawi tabintinede
le délit de diffamation peut
waay latrade on elidu latike enore yaade ine o ma e gollirde faadu latike sentene dum memi dima ko joom ko dum latike nonni hanu misali ba ko ko haprujino deni winni hala e derdo en seni jango de tey fu famita e mo wonda tawe joom inne mo inna kale to dum latike janculno hune fu ko hala gam bonnude ne no wada du beto mette e joom
contre la personne
ko dum woni jukkugo gattengo yaade hokkobe habaruji latibe ne jenna sogeji leydi na horejo leydi na du kondan himbe teddube goddo e ko dandi e mudum
si par exemple en tant que
senine o hokko habaruji no onati mo yenna sogeji leydi na hawji be denagu leydi na himbe obbe ferebe gum hanno terre na avocat to joomu no yonnete ujunaje hemre faya milioji didi ujunaje hemre deni yonnorde e woy horejo leydi horum na horejo leydi janandi gum na himbe wombe du inne leydi der leydi gum na pelle duni aru golloje na himbe gombe le gouvernement na dipitebe na golloobe sarusi na gollonobe leedi hano golloobe senini na kitotobe na du kondan sedejo seria to de jomu wadi yenorde e jomu fasentina dum to funo yoban ujunaje hemre yaade milioji didi e ujunaje hemre do dun kitotodo wata nangude jomu udda dum na faddo na waddirol ku faddoto dum
le juge ne peut décerner ni un mandat de dépôt ni un mandat d'arrêt
do wonte kibaruji meede fulfulde tili kirtanto jam hirti
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum